Bob Maneke.
AM Records.
Nikisema nitakufa kisa mapenzi, Mungu nitamkosea, mana labda ninaufa, kuna mwenzangu nyumba inamdondokea. Minajua sina thamani kwako, tanikumbuka nishatenda wema. Minakwenda zangu, tanikumbuka. Pole sana moyo mwayawe, najua amekumiza, ila yupo Mungu baba e, najua talipiza. Pole sana moyo mwaya, najua amekumiza, ila yupo Mungu baba. Mapenzi yanaliliwa, liachaga drama na ujana. Yaliazaga enzi, nikanenaga na nafsi, acha nivumilie. Jamani mapenzi yamekuwa hadithi, acha nisimulie. Pole sana moyo mwaya, najua amekumiza,